masiye yari kuluirwa fi abantu we batu golokokera ku bandi tumizenga tuchali balamu mukama yeba zibwe atatugabude kuba mere eri amanyuga omutego gukutuse nafe tuwonye okubeerwa kwaffe kuli mu linnya lya mukama eyatonda eggulu n'ensi.
Yeah.